Asapoi Nagal, Yesu kwa msalaba. E dhambi zetu zilidai kwa msalaba. Asapoi Nagal, Yesu kwa msalaba. E dhambi zetu zilidai kwa msalaba. Asa Jina likizo mapenzi kwake tele tele. Hofu sina kwake mie niko wele wele. Sina hofu nawe, sina shaka nawe, sina stress nawe. Eti tama sishiki tena, tama kama jogo pia nishatema. Niko kondoni kama kifaranga umenitunza mie mwana, mie mwana. Na hope tanipenda utaniacha, kwa mapenzi ya dunia utaniacha. Hope tanipenda utaniacha, kwa anasa za dunia utaniacha. Hope tanipenda utaniacha, kwa mapenzi ya dunia utaniacha. Hope tanipenda utaniacha. Asa boy na girl, Yesu kwa msalaba. E dhambi zetu zilidai kwa msalaba. Asa boy na girl, Yesu kwa msalaba. E dhambi zetu zilidai kwa msalaba. Asa go dance giri giri junikorio. Asa go move kwa giri giri za engorio. Asa go dance giri giri junikorio. Asa go move kwa giri giri za engorio. Yesu baba utampenda. Yesu baba utampenda. Asha loot loot utampenda. Eh utampenda.
With the God who succeed kwa ke mambo easy. Mana tukugena madis juni. Najua iko dae sisi wote tuta Good daddy, maisha bila gold, kama fish bila altar. I praise the one who walks on the water. I praise the one who died for my sins. I praise the one who walks on the altar. I praise the one who died for my sins. Since I know I'm kidding, love yako iko true. Ma eta sorry, nina kam blada. Niko high kama higo na wabiu kama pray. One love, one love.
Asa go, dance, giri giri chuni koryo. Asa go, move, yo giri giri za engoryo. Asa go, dance, giri giri chuni koryo. Asa go, move, yo giri giri za engoryo. Na Yesu baba utampenda. Na Yesu baba utampenda. Asha loot, loot, utampenda. Eh, utampenda.
Hope tanipenda utaniacha, kwa mapenzi ya dunia utaniacha. Hope tanipenda utaniacha, kwa anasa za dunia utaniacha. Hope tanipenda utaniacha, kwa mapenzi ya dunia utaniacha. Hope tanipenda utaniacha.
100 kilos.
I praise the one who walks on the water. I praise the one who died for my sins. I praise the one who walks on the water. I praise the one who died for my sins.
Asa go, dance, giri giri. Asa go, a giri giri. Asa go, dance, a giri giri. A giri giri, a giri giri. Asa go, dance, a giri giri. Asa go, a giri giri. Asa go, dance, a giri giri. A giri giri, a giri giri.
Giri dance imeshika basi cheza tisa tisa. If possible kichwa kunja mwili tingisha. Sunday mina wewe tupatane kanisa. Ndo tuombe tu mapepo zihende kabisa. Mama pima ata bima Range Rover bima ata baisha. Si we L-I-L-Y Lily boy asa boy na girl. Yesu kwa msalaba.